baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why not for me? Why not for me? Why not for me? Girl, my baby saba kuzina nawe. Kola chanko sabye saga lang kuchiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afriku mieko fresh boy. Mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tosina kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe doze neva vidi.
Kutama
tubide mubi ya tozi na kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby ratu weti yanga tori simati. Mazina gari moti kanyige sitati. Kamu kiringi kamu gafulati. Milai kiti wenyu shakidati. Hipu sizo nene tazi yuze sikati. Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gagamuli ya chakureti. Tonight you are my date. Jagala tuzine kwa tideye kareti. Itawa itaba kwangere maweti. Katino zidina boti, boti. Baby togani, kutama boti. Baby togani, kutama. Imina wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe toze neva vidi.
Kutama
tubide mubye tozi na kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Yeah, DJ rewind this tune. Ono tazina yesi mbienga katuni.
Anso vede
manyagambu ya zaituni. Tama nyimbo linesita taikuni.
Big boss
baby waponyeza bibabuni.
Babuni
sikini ya wewe langa baluni.
Baluni
eza vidi zote wetaga saluni. Yeah, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batusumbowa.
Katino chuka, baby toga na chuka. Na yendawa wa miuka, sportimu kusoka. Ulipo zina wotio. Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka, atoti.
Mina wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not, why not for me?
Do it for me,
do it, do it for me.
Chikorengata gendele day. Bafaro bale kenga basa midi day. Chumuzi kengo huyi njambuli day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. Batida wayu danso labi kota midi. Atini pule chigoma chinyu midi. Nolula lukulanga bojo owoli day. Kuwe, chikuwe bojo.
Faya,
chikuwe,
faya.
Chikuwe bojo, chikuwe. Kuwa bojo, chikuwe. Fresh, baby togana.
Kutama tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabi ya kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Akama Ivan fresh boy.
Yeah, you know the tune. Wicked and sick and mad. You see me? Girl, come on, tell you so.